kipaji ni kipaji mtaji kuona mbali usikae mdali na kujiona we mkali natafakari kwanza kabla sechora mistari bidadi mimi na mstari kama nyuki na asali naongea kwa ufasaha nasikika kwenye kipaza wakilisha hisa na sihitaji kujipeza wanabeza na walegeza nakaza na upoteza wanaongea pembeni wananong'ona watu fulani eti nakula mjani inawahusu kitu gani wanafanana na shetani ambaye anaishi jalalani nawa mimi ni ya gani nichi wana hema na kutuza kaki soda acha niopake boda wakusha nani nyaka na someka mpaka Kenya staki na chaka uo mchezo karata umbe chaka chaka weni mavi mimi joka
skuma gurudumu twende skuma gurudumu twende
weni mavi mimi joka
skuma gurudumu twende ili goma lija kaki zembe
weni mavi mimi joka
wamebaki wamezuba tumewacha kwenye mata mwona kimizo pepo Tuna watia fumbi, nisika nyage moto Mpuma fundi makundi, let's go now
Masela wamechoka paka wanakunywa gongo Ona mademu zao wanapepandwa mgongo Hapa simpa tatu legeza kamba tunasepa tu Haila kiki ni kifto, nite mamba chindi Binadamu wengi matu soni oni kunjwa sini Unachapa chapa chupa chapoko wajite mwana hip hop Jana binadamu, usikuwa pendo kabisa Ananyonya damu za watu, usalandu vuje daya Aya, watoto dogo mnaongea ongea tu Tumba zina tanzi mnaongea ongea tu Nyepa nipelenga scores
Skuma gurudumu twende skuma gurudumu twende
Weni mavi mimi nyoka
skuma gurudumu twende ili goma lija kaki zembe
Weni mavi mimi nyoka
wamebaki wamezuba tumewacha kwenye mata mbona kimizo pepo tunawatia vumbi usikanyage moto mpo makundi makundi let's go now
Skuma gurudumu twende Skuma gurudumu twende
Yeah Wazo life money money Weni mavi Si majoka Majoka msitu mnene Usiguse nyanda hisi Hisi Yeah